adisodisina zuka bize tuko bize skia ah, alafu sike mwenye sevila na ikiliki sike mwenye sevila na nimaliza na yopit manze sevil jo sina time ya kulinga sina time ya kunasmang down skiza skiza
Nasta music bra.
Nimetoka na manga hadi kwa babu na mwamba na nimeshika mic but nimeacha songo. My fans ni masongo but me ni okongo kwenye game. Mi ni motoso na take over. Marapa fake na wapea ok over. Mademwa piti seti na watch up a bed over. I'm a Mr. Lover. Call me homie blasting so I'm a nigga ah.
Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down.
Kani beef niko na beef to the Babylon. I'm the king cause right now I'm in the zone. So hot kuni handle kama na aircon. Flow so sick na sambaza airborne. I'm the guy with the crown. I'm the guy on the throne. Na bado hawa on yao ni ya Musa yangu ni ya Firaun ah. Swagia tatu high like a coca tu. Zangu ni ma wine zone ni ma coca cola tu. Kushuka na kupanda Nairobi mbaka London. Mini fiat mini mada sharp chuta suspender. Mini shen kung fu panda ah. Pole haji kwai maraba siwa gwai. Confidence ya king wai nani king wai. Fani kwani nimesha iwai usi ulize baswali. Weni hater cheza mbali sinikuze tafadhali ah. Usinikuze tafadhali
sinikuze siya. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down.
Mi ni ule boy nimekaa kuwa madana na Mr. Rick alimzuka kama Yokozuna na kula waya kata kanda kama kanda bongo menhi. Sijo bongo hii ni ngoma ya kubongana. Nani ana beef mina dash take mbili jo. Gimme mic mini teme gimme beat mini flow, kwenye flow, mina roga niki bounce tu kama ki gorilla this, ya skiza hii ah, mi ndiyo king aka baba yao aka sumumba ya gimme dog, gimme light wa kibevuti na mafuta ni pate kuwa chemsha na ha, shida kando nikona kwenye hewa ah.
Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down. Atuna time ya kunast ma hang down. Tuko tuna time ya ku take it down.
Tuna get kaja cheki kama vampire. Wana tujo meja waja kila tune more fire eh. Game is a selector. Di wanda come again. Cause with that entertain. Away the sister them. Check your booty. Get me loose. Let me do this. Sina time ya kunast ma hang down. Sina time ya kulinga. No time to gamble mazejo. Min contos doing my things. Eh, sina time ya kunast. Sidani ya mbele. Chuma ni ya mbele jo. Ukinast ma hang down. Smith kwa mbele.